garoonka muqdisho hadda inoo dhisan wuu nagu filan yahay. Haddii aan sameyno annaga plan wanaagsan oo ah diyaaradaha xilligay soo degayaan si fiican loo kala qaybiyo, arintaasi shuruuc baan ka soo saaray diyaarad kasta inay soo codsato waqti oo subaxii hore peak time oo xilliga aad uu mashquulka u yahay 8 ilaa 4 duhurkii, waqtigaas uu busy yahay. Inta kale ayaan firaaqo badan leenahay. Marka diyaaradda Ethiopian Airlines oo kale hadda waxay timaadaa 11:00 waxoogaa ayay timaadaa, waqti zaxmadi weyneed ay dhammaatay. Kenya Airways sidoo kale way timaadaa iyadana, by the way way bilaabatay sidoo kale. Laakiin waxaa cad airborkani in uusan ahaan karin airbor muddo dheer sii shaqeeya, sanado badan, haddii aanan hadda wax aanan laga qabanin, sababtoo ah traafigada wuu sii badanayaa, amniga wuu sii kordhayaa, ganacsiga dadka ku dhiiran inay maal gashtaan wadanka wuu sii badanayaa, dadkeenii dibadda jooga, dibadaha ku noolaa wadankii way dib ugu soo noqonayaan. Hal runway ayaan leenahay oo kasoo degaan diyaaradaha, inkastoo normalka wadamada qaarkood garoomadooda ugu waaweyn wadamo aada u horumarsan ay hal runway un leeyahay, haddana waxaan u baahanahay inaan isagaas iyo meelaha kale standardkii aan dib usoo celino. Markaa hadda waxaa qorshaha inoogu jiro, qorshe keliya maaha ee shaqadiisa socotaa hadda, sidii airborkaasi loo casriyeyn lahaa.